Daji Kapa Fona No Dafa
Banjo, banjo, poco poco Banjo, 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 poco poco
Nakupenda shori Uwe wangu shori
Zingi ya meteni Shori weni wangu madini Ndoa yetu wakuna uoni Ndoa yetu kanisani
Wanasema ole muuni Wakati wauni wakati kuni
Umeumbika pambika Umetupia kimini Ndani kinachofata bikini Ndani kinachofata bikini
Nitunda lililo mtini Hebu mbambate mama dini
Au wachawi wache gizani Mafekecho yetu mwangani Twende zetu moro tangeni Toke choka twende pangani
Wanasema mimi ni changu Wakati wao ni berege
Shori
Nakupenda, 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 nakupenda
Banjo, 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 poco poco Banjo, 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 poco poco Banjo, 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 poco poco Banjo
Sitaki mapenzi kama mapela
Mamba mimi nipo tayari Popote uende ni onge tela
Dudu baya sina ubaya
oh
Wali mwengu ndio wabaya Tui jenge yetu kaya oh Tuende zetu mpaka ulaya
oh Nipo makini kama nakaya Nikipore kana tumia kaya
Kinywaje changu ni bambucha Ila mimi sio baucha Kamwe mama sita kuwacha
oh
Tukalari mpaka kukicha
oh Midundo yote itapigwa bolingo
Shori
Nakupenda, 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 nakupenda
Banjo, 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 poco poco 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 Banjo, 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 poco poco
Nakupenda shori, uwe wangu shori
Ndondoshe mlima yote na miamba ndipo mtaweza kunimaliza mimi.